JF Music Vega.
Ulivyohasa mdari, when you touch my body, unipate sukari.
Follow you, baby.
Follow you, baby.
Fa for you, ni de vita. Ulivo kumbo ka umbika. Ume wa shinta ma.